bassebo ne banyabo abaana ba Katonda, olunaku lw'eggulo twagudde mu butongole era ne tutandika n'ekigambo ekikwatagana ku nsi nga bw'esobeddwa. Kyangu okuba nti oli omu ku bannamukisa batannaba kusoberwa era ng'otudde wano ng'oli ku kaweweevu. Oyinza okubeera ow'enjawulo era n'ogwako n'eddagala. Naye mmanyi nti abantu abatudde wano n'abatatudde wano n'abatulaba, abali mu ofiisi zaabwe, abali mu bifo eby'enjawulo, abali mu mamotoka nga batambula, buli muntu alina engeri emu oba endala gy'asobeddwamu. Asobeddwa. Olwaleero omwana bw'aba ng'ali waka osoberwa, bw'abeera ku ssomero asoberwa, n'ogamba nti abeerewa watuufu. Tuli mu kusoberwa. Tuli mu kusoberwa mu kunoonya ensimbi, tuli mu kusoberwa mu byenfuna, tuli kusoberwa mu ndwadde n'ebintu ebirala nga bye twabiizeeko. Kawungeezi kano, bassebo ne banyabo, katusabe. Kitaffe omulungi, gwe mwogezi omukulu, jangu oyogere ku Kristo Mukama waffe.
Amina.
Njagadde kugenda mu maaso nga ntandikira ku kifaananyi ekyo. Ekifaananyi ekyo kyali kirooto Katonda ng'ayagala okwogera n'omusajja eyali akulembeddemu mu banne mu bukulembeze mu nsi ey'omu kiseera ekyo. Yali kabaka ow'e Babylon. Katonda alina engeri gy'asalamu amagezi. Eri abantu abamu abatakwatikako nga bayimiridde. Ebiseera byonna teyalina biseera bya kwogera na Katonda. Katonda n'amwenoonyeza. Njagala obbawo amawulire amalungi nti Katonda akunoonya.
Amina.
Era asala gonna okusisinkana oba atya oba atya. Abamu ajja kubakwata nga abamu tebakwatikako n'engeri y'okubakwatako bizibu bye bibasobola. Omuwandiisi omu yagamba nti omuntu bw'afuna ebizibu ate aba n'amatu agawuliriza Katonda oluusi. N'ensaba ye ekyuka ku nsaba eya bulijjo gy'abadde asaba eyakusaagasaaga. Wanasaba nassaako n'essira n'agamba ne munne nti nsabiraako. Kabaka Nebukadineza eyaleeta ekirooto kino yali kabaka ow'e Babylon. Naye njagadde okwogera ku Babylon. Kigambibwa nti ekibuga kino ky'e Babylon Nebukadineza yali omu ku bakugu abakiteekateeka ng'ekibuga. Principal architect of the city of Babylon. Kyogerwako ng'ekibuga ekyalina kye bayita Beautiful Hanging Gardens of the East. Bakabaka abalala bangi abaafugako ku Babylon naye nga tebabeera mu kibuga kyo. Njagala abasomi bange bansomere endabika y'ekibuga kino tumale okufuna ekifaananyi kyayo ndyoke tunnyonnyole ekibuga ekyo kye baagambye nti oli muto gwa zaabu. Mu Yeremiya essula 5:1 olunyo lwa 5:3 agamba atya?
Babuloni newankubadde nga kiri nnye okutuusa mu ggulu
kyali nnya kyali kya bbeeyi agambye naye okutuuka mu ggulu. Genda maaso.
Era newankubadde nga kinywezezza entikko ey'amaanyi gaakyo era naye abanyazi balijja gye kiri okuva wendi,
bw'ayogera Mukama.
Kaakati abanyazi nga tebannaba kujja asooka kugamba nti kyali ky'amaanyi nnyo okutuuka wa
mu ggulu.
Ensi yonna mu kiseera ekyo tewaaliwo kibuga kyogeraganya ne Babylon. Kigambibwa nti olubiri lwa kabaka lwali lubiri nga nakyo kibuga wakati mu kibuga eky'e Babylon.
okumanya kyali kya bei aongabe yagambye nti gwe oli mutwe gwa zaabu kigambibwa nti zaabu was the most popular metal in Babylon. Agamba gold was the most popular metal in Babylon. Abo wansibangi wabanyonyola nti nge chintu ekikyasinze okubeera ekyejjenjero mu bwakabaka bwe mu kibuga ekyo bakitanga ki zaabu gold. Isaya 10:9 lugamba lutya? Isaya 10:9
gamba awo oligero olugero luno ukabaka we Babuloni noyogera nti omujozi ngaweddewo
yali mujozi gena maso
ekibuga ekya zaabu nga kiweddewo
ekya zaabu nga njagadde yakantu wako ekibuga ekya zaabu abawandisi bagamba gold was used in temples and in palaces. Zabu yakoze shubanga simu mbili zoka yakoze shubanga mchibuga chona ebisenge walls statues and other objects ebintu byonna ebisinga obungi mchibuga eche Babylon byali bya zabu. Olwaleero nga wafunye akakufu nga bakafuirako zabu kikumala okusika mu motoka ababbi ne bakakujja mu bulago e Babylon nga zaabu kintu kya layisi. Kigambibwa nti yeekaalu ng'ejjude zaabu, kigambibwa ne gates eziyingira oba enzigi eziyingira mu Babylon nga zonna za bronze, bayina zaabu, bayina silver, bayina ivory, n'ebibuge n'ebyobugagga ebirala of untold value. Kino kyekyali omuwandiisi omwagamba kyekyali capital of the ancient world. Isaya akyogerako mu 13:19 ekitiibwa kyakyo.
Ne Babuloni ekitiibwa ekyobwakabaka,
ekitiibwa ekyobwakabaka
obulungi obwamalala,
obwamalala
Abakaludaaya,
Abakaludaaya beyagalanga n'ekibuga kyabwe ng'okwita obuyisi nti ova mu Babuloni kikumala okubeera ow'ekitalo.
Kiribanga Katonda bwe yasuula Sodoma ne Gomola.
Agamba nti okumanya kyali ky'amaanyi. Nina ekintu kye saagala kusoma naye nga abawandiisi bakiwandiikako nti even Solomon's temple was dwarfed by comparison to it. Nga bw'otunulira ekibuga ekyo kya Babuloni ate amaaso n'ogazza
yeekaalu
ya Katonda ng'olabanga Babuloni akira. Omuwandiisi agamba nti ekibuga kino okumanya kyali kya bei ekye Babylon kyali kiri ku square miles 15, kyali kizimbiddwa nga ekyo na bugwe oyo bugwe okukyetoolola kyonna nga kiri mu kibu kyonna kizingeko oyingira ekibuga ng'oyise mu geti, geti zonna za kyuma za bikomo. Omuwandiisi omu yatuuka ekiseera n'agamba bw'ati nti ekibuga kino nga obugazi bw'ekisenge osobola okuvugako ebigaali bisatu nga byonna bigenda omulundi gumu. Tomanyi bigaali, omanyi magaali, omanyi motoka. Kati pange motoka satu eno, eno n'eri, singa ozitwala omulundi gumu ye thickness y'ekisenge kye Babuloni. Therefore, teri kasali, teri fumu, teri chintu chenecho inja kola kubantu wabali mchibuga munda. Toi shobola. Chika ambibwa, ndiye chibuga chino, obuwamvu, entaputa nyingi nyo ezogera kubuwamvu, obuwechi senge. Some people saying 350 feet tall. Tosobola chiri ingiza. Wabele Babiloni, wabele guru guru. Ezekiel kubena msafuru kuna lunsomere tuulire. Wagamba wata.
Agamba bwati. Yanogako amasanso gago amato. Agakomerera yo.
Ezekiel kubena msafuru kuna.
Kubena msafuru kuna. Yanogako amasanso gago amato. Agakomerera yo. Negugajja yo. Negutwala munsi eyobusubuzi. Yagusimba mu kibuga ekyabasuubuzi.
Ekibuga kyamaanyi, kibuga kya busuubuzi, kubanga security eri gulu gulu. Tekirina kusaaga. Sente weziri. Sente weziri. Neewuunya nti mu kibuga munda nga mulimu emmere esobola bamala ne bogalawo gate zonna n'ozisiba n'obasibirayo. Gabaine mede mare miaka makumi ya vili. Omanyimu untaro. Abaluana batera nyo kusara ku awave mere. Awave musada. Awave bintu jebiva. Chofala manti untaro luba hao. Mangu nyo gabagalawe miaro. Mangu nyo gabagalawe sabi. Baluana kuwamba bisawe. Kaso wambe chisawe chenyonyi. Kaso wambe miaro jona. Chite gezanti abali muno. Tepachafuna buyambi walala. Baina kulia wano na yepo bali emmere ne gwao kubanga bano jukira bali mchibuga singa bali emmere ne gwao bana akola batia na yebano bali sechua baine mmere ya miaka makumi ya meka
abidi
ono ezabu gwenjogerako chofaraba nti omusajja ngane mkandeza toka kisera ne ye yagala lumubaga amanti yagandi kino siche chibuga Babiloni chenazimba. Kifana ye chikulaga. E chibuga chenazimba. Okulaga amaanyi. Okulaga obuyinza. Okulaga gwanga lyange. Okulaga ensi yange. Nango okuwera giramu. Chikambiwa. Bashoji sabasi mawansi. Bazula. Ngane buloka. Zite buloko mama njagako zisemwa. Ngabaga kubanga. Ngagenda kechigambo. Erinyali hakabaka. Buterevu. Buterevu nga stamp okulaga amaanyi g'abasajja bano n'obuyinza bwawe. Oye Babylon era kiki ne babeera mu kibuga omwo olw'okubanga baakiyitanga ekyabwe tebaakoma ku ekyo kyokka ekyo kye kyaba w'amaanyi okola effujjo lino lye ŋŋenda okulaga kiki kye baalina ekyalaga effujjo ery'amaanyi. Bali na Katonda wagobaitanga maduku. Oyo Yerubalo mkulu. Ye Katonda wabo mkulu. Elanga bali na big temple ya maduku. Chika ambi banti mchibugo mwenye njini. Nga bali na mu temples atano musatu. Ezo kusamila. Ezo kusinzi zamba Katonda wabo. 53 temples. Bali na small sanctuaries. Ezuwera luenda munkaga mumukaga mchibuga Babylon. Baina street altars ngebe bibum bisimbidwa kuchi kungodo asatu mumunana. Omwansomu yagamba no wonder there was intemperance. Bali angabe bagala polygamy, gruton and rust bakolacho na ensiawe. Oye Nebukadneza. Na yaba abaddewe gulo. Twazuddenga Katonda yagala kumuwa bubaka. Era Katonda tamuwakanya agamba nti oli mutwe gwaki?
Gwa zaabu.
Nakuwa okufuga ebintu byonna ensolo ennyonyi byonna biri wansi wo. Oli zaabu. Era olwakyogera Nebukadneza n'agamba nti haleluya.
Amen.
Nei naba gamenti chigamba chida koche chitanyumira kabaka chigamba chetia
kina ye walikudirira
oluvanyuma luo
obwakabaka obulala
Oluva era nategezeza abantu mwenna abali mu buyinza okuva kwani okutuuka kwani nawe wenyini abali mu offices ezenjawulo berayo oli muto gwa zaabu tisa tisa nyoma gaya vuma yerega na yoluvanyuma lwo wagenda kudirira omuntu omulala akudirira ali wana awominganga muzanyi wa kapira atabara labatia nyoba bati sadisensi nebajigamba ntibwe mvao muna akola mutia alimba alimba tewari wote kari gama ntia akudirira hawa yenkana na hawa amanyi edo teriri uo okukudirira chirala na amanyi chichi
chirala
agamba kabaka Nebukadneza tiwadori zabu ori dirirwe gwanga eritali lya amanyi nga gwe erya feza naye ekibuzo kyange kisigala sitegedde nga nze asoma Bayibuli oyinza okyokugamba nti feza yali munafu nga yajjawo zaabu oli aba yali munafu bassebo ne banyabo mwenna abatudde we mutudde position gy'olimu wotisatisiza wofugirawo nkugambye waliwo oluvanyuma lwo lugenda kubaawo akudirira ne bwataliba wa amaanyi agenda kujja era agenda kutula mu ntebe eyo mwotudde kati Babylon omusajja ono oluusi emiti yabitegeera essuula zidira sigenda zigenda mukasa nkyali wano wiikisi bbiri namba kyeyakola kwekeera enkya abasajja ne bamugamba nti tuyimirize obunnabbi tusazeemu ekirooto eriyo ennaku zinamata bagamba nti ekyo nkisazaamu nkisazaamu eriyo bye batasazaamu eriyo bye batagiraki banaye
batasazaamu
abasajja ne bamugamba nti apaana tukole ye ekifaananyi naffe naye nga kyo kyonna kyaki
kya zaabu
amakulu nti gwojja kubeerawo emirembe n'emirembe
yonna
o Katonda bassebo njagala bategeeza Katonda ennaku zino tujja kuba tuyiga Katonda Katonda bw'aba akola ebintu bye talina nnyo mboozi naawe kukwebuuzaako era ono yali tamwebuuzaako yali amubuulira bubuulizi ti oluvannyuma lwenja kuleeta omulala era ekyokuyiga kya leero kireeta omulala
amiina
siwulidde amiina
amiina
Katonda tayinza kwogera kintu nekigaana kyalina kirina kukola kyovula abantu mbayigiriza ne mbagamba Katonda si toyina kyogenda kumukola tosobola mwekalakasizaako tosobola kweyambula tosobola kukola ki ne bw'osunguwala ne bw'ozimbagala Katonda asigala Katonda
amen
bulijjo abewange mbagamba titwalina omulalu ewaffe si mulalu nnyo naye wakazooli nanyi birina enjawulo yagendagana kati Katonda omuyise katikkiro nti anaavaako enkya Katonda waffe tafaako emirembe n'emirembe
amiina
naye mwe mujja kuvaako tujja kuvaako olwaleero we bakuggulirawo tebajja kuggulawo enkya amayumba ago gajjudde abantu abaali zaabu mu Masaka muno naye nga tebannafa bakyali balamu naye nga tasobola kujja kulukuŋŋaana luno eitha mulwadde eitha yakaddiwa yava ku zaabu nakakana nakakana kati mu Luganda tugamba nti akuba zaaku magi ezipaapaala tazigiraki tulina abantu webali atamanyi nabiri ku kibanja kye naye ng'akyali mulamu tamanyi bifa mu bizinesi ye naye ng'akyali mulamu tulina abantu olwaleero abaava ku zaabu ne bagenda nga bakka tulina abali mu koma for the last najuzi nali nsoma amawulire n'enzuula omuvubuka mumulangira nti abadde ali mu koma sabadde emyaka makumi oba nga abiri tweteyaasi Habina bimina kutukirira tojja kumustopinga. Habantu bagezza kumustopinga tusomola kati Babiloni ona vawatia. Teka kesho kika cha lero. The last night. Echire cha sembayo echa Babiloni. Echiro echa sembayo echa Babiloni. Ebyafayo biraga. Nti yasembayo kubera kabaka. Teyali ono owa Babiloni teyali Nebukadneza. Chali kitegeza nti wadde yali mutogwa zabu yafa. Yakola chi?
Yafa.
Abaye yali mutogwa zabu ne yakola atya?
Yamala nafa.
Yamala nakola atya?
Nafa.
Bible yali esoka ne mwana tensolozo nazibera uwo ennyonyi bichi abantu bebafa tukaba abantu nebakaba nebogera nebitaliyo nenga babiyogera lwa kumalaga shugabu lwa bigambo otuleke dani era fenpede era sempede katwe gwoko ogenze bayi ngifede owedde chi ono tayina kakwata abadde akole ebyagenzi eno planet inagenda maso ono yafa kene kadeza byafa e planet nekena maso nebalonda abalala wetu last night ekire kya sembayo kisembayo ngomusajja ali mu ntebe bamita Berusazza. Berusazza ye gwetu sembyayo abibyafayo banji Bible gwe sembyayo badawoza nti ali mutabani wa Nabonidas ye kitawe omusajja ono kigambibwa ndi ye bambi atentebe teyajirwako nnyo yajiberako emyaka 10 jokka. Emyaka emeka?
Kumi joka.
Neba nange nebunya nnyo kino. Kino kidireri kiremena kubako. Berusazza yafugira emyaka 10. Bible yafunza obulamu bwe mu chapter emwe ya Bible. Chapter echo?
Emu.
Nenga ye ensuja afuga ya zabu. Yabera mu zabu oyo for only 10 years ntere. Bible yeraga nti mu myaka eje 10 asamarazing dumb verses asatu mwemu ye chapter 5 ya Daniel uinzo jikebera naye ka babule kino kino manyo mu myaka eje 10 he said nothing, he did nothing, he was nothing. Aba wani sibano nti yakola chi waliyo chitegede nti wali wole tubera n'omuntu nga tudde mu ntebe nono nya kyogendo kumwogera ko ne chikubula wali wa nokati banga nabagambye jo abamba sobedwa mukazi yafumbirwa omukyalo myajja nanja tulyanga manaye mukama yakola ati yo bebintu singaze nali omwami singa makage wange gali wala omukazi yatunulira omusajja ngalaba nothing
baba
nothing. Singa kwa basa malaji zobulamu buo. Mumiaka jewaka beda mufumbo. Miaka jewaka manawini fochi okola mu. Mofisi muokolera. Muntebe yojibaku kwasa. Bayi nzo kufuna mwaka. Haka mnyunguka. Ono tekali mubambi. Tekali mu. Walo ulusiri tulonda banduka tuwa. Obono yajja. Tana inga yajja. Naba na yogera nothing na bobaja. Tekulimbi sarabi akusubiza. Kati bagenda tusubize gari yomu kegenda kuita wani mwenyende jende jindi. Te wani narugodo na ina haji subiza. Ni hati neva subiza ni baganti abeo. He did nothing, said nothing and was nothing. Only 31 verses. Bino bie vijirimu. Aina Bible. Uja kujiso mango zebo kubanga tusoma na kula bulungi. Nemu sule yoku tano. Omusajono arabu wako buati. Atandika anti Berusazza za kabaka. Tandika nebi yakola ebi manyidua
Berusazza kabaka yafumbire mbaga enene abami beru kumi nanyweru mwenge mumaso gabu kumi Berusazza bwe yali ngalega kumwenge
soko lekerao olibu afunzo obulamu buona abutandikira kukulia. Obulamu afunikiza kukola chi
kulia.
Agamba nti ye kyamumanyiiko omuwandiisi wa Bible yafumba embaga n'ayita abantu bameka
lukumi
nabatuza mu hall, naleta abadongo, naleta ebyuma, naleta abakamera, naleta abazinyi, naleta abaki, abantu abalimu babamenye engeri gye bafaananamu. So olunyiri olulaba awo olubogera engeri gye bafaananamu kati bananywa mwenge.
Bwe yalinga alega ku mwenge n'alagira okuleeta ebintu ebya zaabu n'ebya feeza Nebukadduneza kitaawe bye yajja mu yeekaalu.
So koleke malo bamenyera abaaliyo. Kati gwe ng'okyusa kubanga gwe mulimu kukakati ate kyusa ngenda kusoma wano mu lusuku.
Olwokuna.
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 Beguliriza bigambo. Yayita abantu lukumi. Eyasengeka abantu muno mwalimu princess.
Mwalimu abalangira.
Ne princesses.
Naba mbeja.
Statesmen.
Aba kungu abebitibwa.
Governors.
Naba fuga.
Genius men and women.
Arami abechitibwa.
Rich people.
Aba kaka fuge.
Concubines.
Naba baganjibe. Bamalaya.
From Chaldea. Assyria,
Musiria,
and Egypt,
Mumisiri,
and Libya.
Okutuka na wana wafe mu Afrika Libya.
Ne babateeka mu kintu ekirungi ennyo ekijjudde zaabu. Abatimbi bali babbeyi, abayimbi babbeyi, amatala gamyasa. Kino ne kitandika embaga yafumbwa Kabaka. Bassewo Kabaka takuyitanga mu lubiri ne togenda kubanga ebyokulya birikiriya. Kakati wuliriza nga balya bali bakola ki abanyonyozi bagamba kiyinzika okuba nga yali aserebulatinga ebimu ku victories yali abaddemu yali oba mazaalibwa ge oba matikira ge Bible tenyonyola egamba mbaga abambaga ti yali ajaguza olwokubanga bawangula Yerusalemi niye nga tiyitalinawo kati bwe bajaguza ne balya ne banywa nakemebwa kati tandikawo
olwokusatu awo ne baleeta ebintu ebya feeza ebyaggibwa mu yeekaalu ennyumba ya Katonda eyali mu Yerusalemi ne Kabaka n'abaami be n'abakyala be n'abazaana be ne babinywesa ne banywa omwenge ne batendereza bakatonda abazaabu n'abafeeza n'abeebikomo ab'ebyuma ab'emiti n'abamayinja mu ssaawa eyo
komaka balya bakola ebintu ebiwandiikiddwa ne balya ne banywa ne bakola byonna embaga ya nyuma naye njagala ate mbazeeko abantu awalala nga firimu bweri eno nga bakola bino abamedi n'abaperusa abaalagulwa mu byawandiikibwa nti balijjako gavumenti eno bali bamaze okwetooloola ekibuga Babuloni nga Berusazza akimanyi bulungi abakessi bakimanyi bakamanda bakimanyi bagavana bakimanyi bonna abakungu bakimanyi nti twetooloddwa abamedi n'abaperusi abaayogerwako mu bunnabbi katonda teyakweka kiribaawo yabamenya amannya balijja ne bajjako gavumenti eno naye nga 13 ndowozenaku ziri 13 13 bitaano Oktoba 13 bitana 3 mwenda BC Cyrus
Kulo
na kulembereje erigenda okujjako egwanga lino na yamu kulembeze wegwanga ne amajege ne security system yonna ne babalengera abakesi ne bakoze towers byafayo bigamba nti waliwo ebifo bitawaza ebiketerwa 2-5 ng'abantu babeereri waggulu ne baketta watch towers era nga bazza amawulire wansi nti ekibuga kyonna kyetooloddwa naye newakubadde kyetooloddwa tulye tunywe ne baganzi baffe abambadde ebitaliimu bonna bafaanana nga bafaanana ne batandika kulya na kunywa newankubadde nga beetooloddwa abagenda okujja ku gavumenti eyo omuwandiisi agamba lwaki baalya ne banywa lwaki baafuna confidence eno Confidence baji jambiri bina yogedi. Bana itawa. Bagina wita. Security system ya fekolachi. Wona wali wobugwe. Oina kuyingira woise mu mulyango. Emiyango jona jiri wero garden. Toina bo yingira. Toina wo sobala kuyingira chibuga Babylon gato ise mu mulyango. Emiyango jiri kaba sirikale. Jiri kaba li wagula bakuma. Songa ate. Kichachi baganya okufayo. Lwachi baze mukula na mukunywa. Bali no bwesige mu bintu ebiri reasonable ebiri empirical ebiri tested tebali nawe bayita ngati bayise mu mulyango emiryango gimekume jonna tulie emmere tujirina nebana abeerawo emyezi omukaaga nebana amalawo omwaka nebana amalawo emyaka tebasobola kuyingira amaaso gaabwe gabu zaabuzibwa. They ignored the Medes and Persians. Chiavako limbaga. Era mumbage yo. Na sinza barubarewe. Beyagulumiza. Omusajja omu. Bamubuza kubibibi nebisa tuchiduwe changu ngu chewandi tute. Ebibibi ebi nebibamu wa. One. Drunkenness. Two. Adultery. Three, murder. Singamba nene kisera nandi babu uziza. Chiruwe changu nguko che wandi kozi. Lesser sin. Drunkenness. Adultery. Murder.
Temu.
Wabikono otia. Omusajja chava wani kwa omukono nagande chuchangu kusara wo. Drunkenness is cheaper.
Chokunyo mwenge echo cha wadde wadde ko che cha wansi
ne bamuwo mwenge. But when he became drunk,
bwela tamira,
he committed all the other two sins.
Nabiri ebibi ebirale bibiri nabyo nabizingira mu nabikola nayenda natta.
Eri abantu abazuku kenkera nga yasuze jatatekedwa kusula kati yanywedde ate nayenda. Eri abantu abanywedde ne batunda ate enkoko z'abannaawe ne batema n'amatoke g'abannaawe kiki nti there's no less sin here. Abantu bwe batamira berabiro kola emirimu gyabwe
kitalo
berabira nti bali ku bunkenke regime evaawo berabira. Bera bila. Natumye bikombe. Damoso me bikombe biatumye. Natumye ebikombe biava e Yerusa. Yerusalemu. Bwebaje ebikompe Yerusalemu. Omanyi baalumba Yerusalemu. Nebachikuba nebachikola ebyafaayo. Nebaje abavubuka abatukufu. Abavubuka abalungi n'abantu abalala. Nebajeyo n'ebikompe. Bwebabireta nebabiteeka mu ssabo. Era maduku. Kati abitumia. Hatamide. Nebatandiko kunywa. Na ye kamba tegeze katonda asirisi walulu gama di katonda ngo sirika bwesoma za buli walulu esoma ngo liaga makatonda tolava tohulila zukuka wiragi ruana na ye katonda nasirikira dada nebalete bikombe Bible yegambia na akolata
uruo kutano
hey.
Musawe yo
olukuna banywa batya enyweyo jenjagala
nabanywa omwenge nebatendereza bakatonda abazabu
nalaira zabu
nabafeza
nalaira feza
abebikomo
nalaira ebikomo
abebyuma
abebyuma
abemiti
abemiti
nabamayinja
nabamayinja eguru buli kaseera alirinyisa alinyisa obusungu bwalyo atamidde alese bamalaya bonna baganzi baabwe bano beekola kino bano beekola kino batudde eno batudde eno obutalati bwakabulu epate muzimanyi ezo muzibeeraka nga bali mu mbeera eyo kabaka akutte agenda okunywa eggulu ne liba nga terikyasobola kugumiikiriza omwandisi omu agamba nti eggulu lisobola okugumiikiriza ebirala naye omuntu bw'alumba ebitukuvu obwe bumukeeredde katonda kya abange oba okukola obuvuyo bwo bukole tolumba bitukuvu tolumba kanisa tolumba baweereza sirika busirisi kakana kolumba ebitukuvu n'okwata ku bitukuvu n'osomoza ebitukuvu n'onyooma ebitukuvu osomoza katonda omusikula ebbonda era omuwandiisi omulala yagamba nti one of the dangerous signs of a drowning sinking sinner is attacking the sacred items obubonero obulaga nti ogenda kuzikirira kulumba bitukuvu oba omaze okulumba ebyo ebirabika nga ge mazima katonda g'ataddewo n'ogalumba one of the dangerous religious crimes is to seek the destruction of that which threatens to be the truth ekyo ekirabika nga amazima nga katonda agaleese n'oyagala ogalwanyisa ngomanya a dangerous religious crime you are attacking God directly mwandisomu yagamba at times God meets his challengers by silence but he can also attack immediately kati eggulu naye n'alita kiki ekyabaawo olunyi lugambo ty oludakaawo
olwokutaano lugambe bwe luti
musaaweeyo ninako musaawe eyo nga bamaze nga balumbye ebitukuvu yali tabagaana kukola bya busiru byabwe naye okubikola nga bwe basoomooza katonda no way musaawe eyo n'akola atya
musaawe eyo newalabika newalabika engalo ez'omukono ogw'omuntu neziwandiika mu maaso g'ettabaaza ku ttaka ery'omu kisenge eky'olubiri
kaakati kuba akafaananyi nga singa kabaka atudde eyo eno kyekisenge kabaka atudde eyo balya banywa ndowooza bakola abasipiiki naki ndowooza babeera eno gye bajjangaera bwe tuli baba bali awo nga be mutudde bagenda okulaba ng'ekitundu ky'omukono kigenze wali nga kiwandiika nga kiwandiika mulowooza ani yasooka okulabayo
kabaka
lwaki yalabayo ate era yali mu maaso kakati kabaka ndowooza galubindo bazaali zajja ndowooza tezaaliwo n'akanula amaaso zibanga mulembe gwaffe oyongeramu n'okulengeza n'ayagala okumanya mukono si mukono mukono kugulu muntu yali eri kiki ekiriwo ekyo oba tokyasobola kusigala ng'otudde ne basituka waliwo ebintu ebikugjako omwenge
tamiiro
waliwo ekintu ekikugjako etamiiro kabaka ebirala byonna yandibigumiikiriza naye omukono ogutalina hando waggulu omukono ogutali ku muntu yerabidde nti baalabula dda nti waliwo ejjinja erigenda okujja erijja nga tewali alitemye tewali ngalo kreezi n'engalo nekiwandiika nekiwandiika ekinnuma nga kinneewuunyisa kabaka n'alengera naye kabaka n'akkakkana emutima gwe n'agamba kam nange wano olaba ndi wano n'abasajja bange naba suba bangewa wama chini chana mbaita wisi munga chino chichi chino chichi kati kabaka alinaba sajja wa gezi gezi abali yao awasa sura no musara okutapute vita tegere kese basa sura musara kwa government basebo government ulusisa suri laba ntuwewewe nebazi kula basebo tukola na inga tebakola naba yita bandibe ya yita bandibe ya yita tano loku bili kwa malutia ya yita bachi
tano loku bili
ngambi loku bili kare gena masuri gena bili Daniel
Daniel
bili wali wawu njaka lumbuli abantu abamu eto
Daniel bili akaba bali
bachabe eto langa kabaka
awo kabaka nala gira baite abasawo nabafumu nemandwa nabakaludaya okumulira kabaka ebiroto bye
lekera kati orubedera babera abaina any vagama magician enchanters sorcerers and astrologers abasome munyenye nebazetegereza bano sibantu bakuchara babulija besimo bubugo bugo sibantu bazanyezanya nendege kumaguru gabwe these were professional people nebajja some were lecturers in the university nebajja kusoma nina chinuma mu mutima kwa nengande mukama mbo ate bintu byali bwandikidwa mu lukaludaya olwape lwenyini nebalengerawo nebatsaka amaso nga kubonna tewali asobola kusoma lulimi lwa Katonda. Haleluya,
amen.
Mbategeeza mwe abali wana abechanga changa ne mukola ki kokutuusa ng'ofunya amanyi okusoma olulimi lwa Katonda tolina bw'ogenda kuwangula. Olulimi lwa Katonda terunnyonnyola bantu ba bulijjo, lunyonyola bantu ba Katonda. Haleluya,
amen.
Bobango yagala okutegeera ebya Katonda topapa nnyo okudduka n'ogenda wachama ne rusi wanu n'ogenda watu n'ogenda kufo n'ogenda ani omutaka gundi ani n'ogenda wani kitufu nabo babeera bannaddiini naye okutaputa ebya Katonda alina special people who are supposed to interpret God's word.
Amen.
Abaisi baremedwa sebo gena masu bebale mwa eri mutano ya gambeta
agame tikabaka ya shoko kulaba
gena masu
ebi wandi kebio
kabaka
nalaba ekitundu ky'omukono gwanga guwandika awa maso ga kabaka
ulira kabaka
nekawanyisibwa jali nebirowozo bye
shoko leke kabaka amyuka maso nga mumulaba ila kamera numa luku watu hibi tuwekwata kabaka ne wabasa sebo sisi tokirizi wakusuka wao jao ne waba president wafu wanawa ne wabanyo kutuzi president bajao kakati ona agamba kabaka linaba antupameka mbake limu antupameka lukumi
lukumi abali lukumi
haba kamera nabo bali baite
hey.
Mbuba kule minimu jabu nabu
mbondaba
jia baki nukula manga kabaka asabubi 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 gena masu
nebirowozo bye nebiwanyi sibwa
nebimwera
likiriza nebirowozo
ani awandika
nenyingezo mchiwato che
kabaka
nezitirira
kabaka kwata mugongo
nama vivige
nekakubagana abasirikale ba security nebatunula nebaga tukola tutya kababulire mwabaina security wa security tatereza nyingo wapi akuma akulumbye owa security babode guard tebaina kakwate ku nerves
nechi watu
tebaina kakwate ku masozi tebaina kakwate bona baba kamaga musei chichi afande chichi ekisera kino nga nibo kubata mamu tasobola jitegera ayagala kunyonyola chiri chikanye nga chikanye gena masa
kabaka na yogerera waguru na kuyingiza abafumu abakaludaya n'abalaguzi kabaka na yogera ngaga abagezigezi abe Babuloni
genda kulomunana
olomunana awo ne muyingira abagezigezi bonna
the word bo
bonna kabaka
bo
bonna
abasasura government bo
bonna
gena maso
naye nebatayinza kusoma kuandika okwo ne wankubadde okutegeeza kabaka amakuru
gena maso
olwa mwenda kabaka Berusaza nalyoka yeralikira
nyo nabasajja babadde yesiganga tebasobola kunyonyola
amaso gene gawanyisibwa abami be nebabulwa amagezi
kyekyo nno si kivuma
bwe kiri
abami bani
bakabaka
nebabulwa
amagezi
saga okutegeera bali bategeera naye aga kino tebalina kyakukola nabo kibasobedde omukono nabo tebagulabye bulabi ebigambo bibalemye okusoma naye basaba ne banyabo Katonda n'asindika omukazi omukadde musome bulungi
olwekumi awo kaddulubaale n'ayingira mu nju ey'embaga
abala balooza namasole enyini gena maaso
olw'ebigambo bya kabaka n'abaami be kaddulubaale n'ayogera
nti n'agamba
ayi kabaka
otawaanira ki
obenga omulamu emirembe gyonna ebirowoozo byo bireme okukweraliikiriza
so
n'amaaso go galeme okuwaanisibwa
waliwo
omusajja
muwakabaka
omuli omwoyo gwa bakatonda abatukuvu
basaba mu bwakabaka obwo mwalimu omukugu naye nga tebamuyise ku pati
amiina
abasunulira ebya bayibuli bagamba omukazi ono ateekwa okuba yali omu ku bannamwandu abo aba Nebukadduneza ateekwa okuba nga yaliwo gera maaso n'abaga nti abange utawanira kino byatwabirabako dda era waliwo naakavuyo kitaawo bwe yaloota ebyo nebimutabukako ne bayita oyo alimu omwoyo gwa bakatonda alimu omwoyo gwa katonda
amiina
eggwanga lino neggwanga lyonna twetaaga abantu abasobola okutegeera olulimi lwa katonda abalimu omwoyo wa katonda
amiina
tosobola kutereza kyalo tosobola kutereza district toyinza kutereza Masaka City until you have people inside there abalina omwoyo wa katonda
amiina
era ekyatulese wano we are not even after money ve kitulese wano kujja kuyigiriza abantu nti ekibuga kino site yeetaaga abantu abakirimu nga balina omwoyo wa katonda
amiina
yamugamba bw'ati nti ne mu mirembe gya kitaawo omusana n'okutegeera n'amagezi nga amagezi g'abakatonda byalabikira mwoyo ne kabaka Nebukadduneza kitaawo kabaka kitaawo n'amufuula omukulu w'abasawo abafumu abakaludaaya n'abagezigezi kubanga omwoyo omulungi ennyo n'okumanya n'okutegeera n'okulootolola ebirooto n'okulaga ebigambo eby'ekyama n'okuzingulula ebyabuzibwa ebyabuusibwa byalabikira mu Danieri oyo
waliwo Danieri mu biro bino aleluya
amiina
don't panic oli muto fe tukubuulira ebintu twaliwo ensi egwako dda mu kabenje waliwo omusajja wan ate naawe omumanyi naawe omumanyi gere maaso
kabaka gwe yatuuma Berutesaza kale
kabaka kitaawo omusajja ye Danieri n'ekitaawo yamutuuma erinnya ye Berutesaza
kale bayite Danieri naye anaalaga amakulu
tufuna akakisa njagala kuyita mubufunze kaakati bagenda okuleeta Berutesaza ajayimire maaso gani
gakabaka
bamuyitani ye
Danieri
kabaka bamuyitani
Berutesaza
ajja bamuyitani
Berutesaza
kati Berutesaza ajja ku mbaga gye batamuyiseeko naye ebintu bigize ki
biganye bisobye
biganye Queen Mother agambye tuyite Berutesaza omwanisomu yagamba Only God's people can read God's handwriting. Hallelujah.
Amen. Abantu ba Katonda bekka be basobola okusoma obuwandiiko
bwa Katonda. Daniel could read God's handwriting. Daniel could read God's handwriting.
Daniel yali asobola okusoma.
He had the spirit of God.
Yalimu omwoyo wa Katonda.
We need such a people in our society.
Twetaaga abantu ngaabo mu kitundu kyaffe.
God's people are always invited at the end of the feast.
Abantu ba Katonda bayitibwa ku nkomerero ya mukolo ya mbaga.
At the end.
Ku nkomerero
nga bitabuse. Bitabuse.
Nebyo kunywa biweddewo.
God's people. They are invited when things are worse.
Ebintu nga bisobye wawe babayitira
during perplexity
ng'ebintu basobeddwa beeraliikiridde
when facing danger
nga balekedde akatyabaga n'obulabe
just read the writing on the wall
okusoma obusomi ebiwandiiko obuwandiikiddwa ku kisenge
and the interpretation
n'okunnyonnyola amakulu g'obuwandiike
abadde mukalina nga yepankira pankira eyo ali mukalina tayagala tusembereyo kati olumbe nabagamba nti aliwa ye gwe tuzza okusabira nti aliwaggulu olwaleero be baba babirina tebalowooza ku Katonda. Invited when it is too late. Kale mu bufunze ne bagenda ne batuuka ewa kabaka ewa Belutesaza ye Daniel. Kigambibwa Daniel bwe bamutuukirako he was a retired man after serving as a prime minister mu ggwanga okumala emyaka ayina emyaka bambalowooza nti yalinga 86 retired. Muzeya tako kubanga yali yebase nako. Banango buweleza tebuwumula. Omusajja omuyagamba nti ministry is not over until God is over with you. Huh? The man is a retired man. Sleeping in his house eno banywa babuka buka tabitegedde tiamanyi na jwe bakola. Mulembe gwaffe, mulembe gwaffe, mulembe gwaffe. Bebisobye bamunonye. Ndaba akaseera nga kalwawo alwayo naye bapapa kubanga muzeeyi alina okumala okwambala okusuba bulungi n'alokajanga bwatagalamu alina ekizibu teyandisize oba oli awo nenyina yeyamutumya ono yamutumya amuyise kadulubaali yamuyise ate kabaka amuyise kabaka bakwita tolina okuddamu n'atambula n'agenda bwatuuka wali ofunye ekisiraani nga gw'oli mulamu n'osanga batamivu bonna nga baatamidde dda abasesemyeko basesemye naye ab'ebyuma nabo bibasobedde abakamera tebakyakwata omulembe gwonna guyimiridde kamba tegeze Katonda lumu agenda kujja asobola okujja na confusing system zizo oyi Katonda nga akyagadde okukikola nayingira ne bagulawo oluggi kabaka nawuliranga awewedde kubanga omusawo akoze atya
atuuse
nendabayo abanyiize baliwo alooza abanyiize
bali be basoso okuyita
abalaguzi abalala
byabalemye
teri musawo ayagala musawo mulala kati muzeeyi n'alyoka ajja nga bamukwataku omukono najja mpolampola nayimirira ne bamugamba sebo abuuza kiki kye mumpitidde ne bamugamba
gwe Daniel
bigambo biwa biri ku kisenge ebiri ku kisenge kigali musajja mugozi egezi nga ati simanyi njerize nandi bamuza nti kiri ku kisenge kikugaana kunywa omwenge gwo abaye ekintu kye batakuwandiiseeko
Bachiwandisekuse. Kuchisenge.
Lwaki tonyo walajiwo. Maraya wako tudde walo. Akabugumu lo kaweddemu. Abai. Ebwandi kwa kuchisenge bija mwaka bugumu. Kakati kuluno. Ne yali aweweta mune teri aweweta. Katonda sobola okusirisa sisitimu. Aleluya.
Amina.
Tena nsiasira batati ya Katonda. You are joking with God. God can confuse you by your God. He confused everybody. Kati mzee waja. Na imida na atunula kuchibande. Na kazi za kukabaka. Na kazi za kuchibande. They were short and sharp words. Four short and sharp words. Do sir.
Biari bigambo bitono biena na yenga atebiangu bishala.
Bisango.
Gabioji bifumita.
It was not a warning.
Tekwari kulabula.
It was a direct sentence.
Naye yali mpandi chiwandi kechidongole.
It was a
kufobrunji.
It was a judgment.
Eatera kwali kusala msango.
It was a final verdict.
Eranga kwali kusembera dala. Ekiragire kisembera dala.
Wali olo twalo mulwadde. Asawo ne bali kuleka bulesi. Nene bali abantu ono wadde mwamulesi. It's solid. Solid. Angani mtu wapai demuliro, aidi demitunu kwa china na mbitan, ni wangu kwa domo tuti. Yebo atuna mungu msawa agama. Asili kama siris, na kuleka. Ulusi chiba kwa labaga manti, nanyini ye aluwa, ni wameza mkisi, ni wamagama na ye, mjira mwete kateka. Danieli buwa soma murulimi ruwa katona, nala banga, it is too late, too late, too late. Too late. Hevi kamponga bamu yisereti abangi. Tubu ulirenjiri ngobude buchari. Oja kwa galo kujino na ngorusibu yisenyo. Oyinzo kuloko lebwa na yoyinza. Okubango firidwa binji. Abantu tuba gamba mugati wenga bali mufumbo lwalero. Waloji empulira. Ulumbe mtu wala fa, mfa, mfa, bambitite mnadini, batugate fenga di mtu kufu, batugate, baku gata na agenda kufa. Lulito badewu, badewa. Katituo gira batu mendeba silisebati. Ulumbe beruna mkwata ngagweli, mfa, 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 bamulete, abange. Teresa ngo mbude buchakorachi.
Buchari.
Kakati omusajja bwajja lwaki agamba even consider them it was not a warning
tekwali kulabula musi
but a direct sentence
naye yali emboze ndambulu kufetegeza elina makulu agayo
kwa bali basazo musango finally ngaguwede final judgment
kwali okulabula okusembera dala
tewachaliwo final verdict
okulabula okusembera dala
si kulabula even Daniel's words were merciless.
Nebigambo bya Daniel bya yogera nabyo nga tebichali muna kusasira.
These were the last words to the monarch.
Kubanga bino byali ebigambo ebisemberayo ddala eryo bwakabaka bwa Babuloni.
Daniel could not soften or dilute the plain truth.
Yali tashobola kujawa mazima gana gali amalambu lukufuwe gati.
Direct cutting words.
Ebigambo bino byali bisongo vebisala.
Bigamba bibiti. Namusomera mene
mene
teker ufasin nabi musomera nabi munyonyora katonda abazo bakabakabo soma basomene bible
olwabiri mwetano ne rugamba era ebiwandikiddwa byebibi bibino nti mene mene teker ufasin
amakuru gayo
amakuru gechigambo gegano mene katonda abazobwa kabakabwo era bukomeza
bakubira wamina
kitalo
katonda abazobwa kabakabwo era bukomeza
era bukomeza
akenta agenda bukomya agenda atya
bukomeza
gena maso
era nagamba abukomeza
tekel
ogereddwa mu kigera ero labisengo obulako peres obwakabakabwo bukujiddwako buwereddwa eri abamedi n'aba perushi
yako tulemu ansi ekiri wakati kiri kigambye ogereddwa n'olabikango obulachi
ngero obulako
ebigambo bino berusaza yali abitegeera bulungi kubanga mu buwangwa bwabwe mukusamira kwawe mbuba katonda chenkola yabye balina ngopima ebirunjo libyakoze nebibi minzani jegwa nga omusango gye kugenze kakati ekyewunyisa apimiddwa tawera basebo omuwandiisi agamba nti naye buli muntu atudde wano singa oteekeddwa ku minzaani nga Katonda yapima owera oyitawo oba obulako lumu baagenda ne bagamba omubuulizi yagenda n'agamba nti baliwo abaagala okugenda mu ggulu bonna ne bawanika n'akyusa statement baliwo abaagala okugenderawo kati emikono ne gyeveera bonna baagala naye sidi ekimugaana okugenda kati omukazi gwe yalese kasi wuwe
taweera
olwo olugoye lwayambadde yakuula lukuule ekibanja kyalimu yabba kibbettaka yakyusa likyuse endagaano yakyusa nkyuse alina be yakudde mubbi muyaga musa akimanyi ayagala nfunireyo akaseera agenda atereeze ono amugambye opimiddwa obulako naye akadaku agamba n'obwakabaka bwo bukomezeddwa right now naye musajja oli mugumu berusajja n'asituka ku ntebe ye tena maaso
berusajja n'alyoka alagira ne bayambaza Danieri olw'effulungu n'amwambika omufuufu ogwa zaabu mu bulago bwe n'alagira ku ye nga y'anaabanga omukulu ogw'okusatu mu bwakabaka
buliwa obwakabaka buliwa ekigambo kigambe nti bugize eki
bugiddwako bukomye
naye musajja n'abamwesigwa omanyi kisebo n'ababbi balinamu obwesigwa tumukimanyi nti ababbi nayo balinamu obwesigwa basobola okubbako sente ne gundi n'agenda nazo tiyandigenze nazo yajja kuzitulyako nammwe nabo baagala w'amazima baagala agenda ne sente nga w'amazima era balwana n'okulwana nga bagabana kakati none kabaka nebukadneza berusaza newankubadde bimusobyeko kayambaze omusajja ono omukuufu temusome ekigenda maso kigenda ekiddaku kigamba kityawo aba amaze okumwambaza
agambye nti mu kiro ekyo
nga amaze okumwambaza
berusaza kabaka omukaludaaya
sooka oleke tuulamu wansi nkubunyumiza ekirala mu musango guno ogwamusomeddwa wuliriza banalist abatunulira ebintu ekyewunyisa the king was not charged with drunkenness
kabaka ye teyali tavunaanibwa kutamiira waddanga
although he was intoxicated
newankubadde yali ng'anywedde era ng'atagalamu
he was not charged for adultery
yali tavunaanibwa gwa bwenzi
not even misuse or using of the sacred vessels
oba yali era tavunaanibwa kunywera mu bikompe biri ebitukuvu
ebyo si bye yamuvunaana yamuvunaana ki Danieli esula 5 somole 18 omusango guli muli muki
olw'18 lugamba bwe ruti aigwe kabaka Katonda ali waggulu ennyo yawa Nebukadduneza kitaawo obwa kabaka n'obuyinza n'ekitiibwa n'obukulu era olw'obuyinza bwe yamuwa abantu bonna amawanga ennimi ne bakankana ne batya mu maaso ge yattanga gwe yayagalanga okutta era yalamyanga gwe yayagalanga okulamya olwabiri naye omutima gwe gwegulumiza n'omwoyo gwe ne gukakanyala
bwatyo
n'okukola n'akola ebyamalala n'alyoka agobebwa mu ntebe ye ey'obwakabaka ne bamuggyako ekitiibwa kye olwabiri mu olumu n'agobebwa okuva mu baana b'abantu n'omutima gwe ne gufuusibwa ng'ogw'ensolo n'abeera wamu n'entulege n'aliisibwa omuddo ng'ente omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu okutuusa lwe yategeera nga Katonda ali waggulu ennyo y'afuga mu bwakabaka bw'abantu olwabiri mu ebbiri naawe omwana we ayi Berusaza
naawe omwana gwe Berusaza
Tonda towa za mutima gwo.
Nawe tonda towa za mutima gwo.
Ne wankubaddenga wamanya ebyo byonna.
Ne wankubaddenga wali muzaale walaba kitaawo bwali omuddonge ente emyaka musanvu enjala ne zimera nga tamuwa kirefu ne jenena nasula musiko tachasula mbuliri tachanywa mwenge anywa musulo anywa mubidiba kuba yali nsolo for 7 years lwa marala. Nawe kadde mwako.
Nawe omwana we ai Belshazza
nokola ki
tonatowa za mutima
gwo nosigalango nakajanja na marara
ne wankubaddenga wamanya ebyo byonna
ebwabimanya byonna gena maso
naye wegulumiza
nawe ne wepaka
pagale wegulu kama wegulu ne balete ebintu ebyo mu nyumba
ye
kumasogo nawe nabami bo nabachala bo nabazana bo ne mubinyweso
mwenge yao bana asoma ko nawo katonde Daniel ya mugamba katonde chimunyiziza ebintu bino wabira bako wamanya you seen the deliberately katonde chimutabula tabula amuntu ono yaliwo nali nsoma nkora research nenzula ngebyo byaliwo nga wa myaka 2 mu mukaga teyali mwana muto yalaba kuchitawe byatukako olwo kujema olwa malala ati nakola malala gigamu. Nawe nokola ebyo noleta ebintu ebyomuwendo nobinyola mu mwenge nosinza amayinja nosinza ebibumbe nosinza ebitalimu gwe wow he failed to humble himself before the Lord
yagalemwa okwetowaza maso ga mukama
ntuka onensirikirira mu basebo ne banyabo bichibi okoze ngo genderera bugendereze chichibi okoze ngo genderera bugendereze dalo kakasa tomanyi katonda kyayagala tobaddewo wano musimuno nola bakatonda byakoze bonna bagagga bali nebinene abali mu offices ziji na abali mu bukulembeze abali mu chi katonda ayigirize enseno nga akozesa ebintu ebirala nga tannabiteeka kugwe n'abikozesa abalala naye notetewaza mu maaso ga katonda katonda ekyo kimutabula butabuzi tewaliwo wana ayonona nga tategedde kyovola bwogenda okwenda ogenda muza bulaka lwaki togendera mu njeru ekikwambaza engoye eza bulaka kiki otegedde ogenda kukola kiki
bwenzi
kikyamu teka kone chikofira nobuzabuza lwacho buzabuza wamanya kyobwenzi buchamu ekikwambaza kakokolongo ogenda okukola ebintu ebirala kiki otemula abantu kiki omanyi kyogenda okukola kikyamu wesalidde omusango ekikutambuza nga tuli mukuwenanga luno oba wano otambula mu kibuga kyaffe ng'olina kondomu toli mufumbo toli ku family plani kondomu ogitadde mu kabina ogisibyeko otambula nayo yaki kondomu otambula nayo lwa nsonga omanyi wesalira omusango ti nze sisibaamu wensangira weriira wekolaki wefiira oli sitede eri ku kabina wano osanga nabwala mu buziko bwabwe nga naye yaguze atesetese gwe waguze zaaki waguze kubanga otegeera wesalira omusango omanyi you are sinning deliberately
ngogenderedde ngokimanyidde ddala
tosobola kwebuzaabuza nja basomera wano maaso ne kampabuliyeku katonda omuwandiso bwe yawali awandika ku facing heaven record bwe tuba tusalirwa omusango mu ggulu tugenda kusalirwa omusango mu ebyo bye twamanya nebye twali tuteekeddwa okumanya omanyi amazima omanyi tekubba kikyamu omanyi tikusamira kukyamu ensonga lwaki esabule waliteeka eri manju yo olikweka kweka teekawo n'emiryango tusamirirengaawo lwaki tetusamirira wano nga tekintu kyaffe kyabuwanga jjajjaffe jjajjawo omuteeka manju gyofuyisa gyoteeka jjajjawo jjajjawo omuteeke wano ye jajawo ye dira chono. You are sinning deliberately. Njagala kwebaza abantu abategedde kano ne biwayo. Haleluya abasebo ne banyabo.
Amen.
Njagala newunya oba abantu baagala ki. Katonda nalyangirira nayogera nakigumiza nagada kiriza n'abatizibwa alirokoka ata kiriza omusango guli musinga n'owulira era n'oseka. Kati Katonda akola ekyokutegeeza amazima akutte directly. Olulimi lw'eggulu Katonda ataddewo abantu taputa bataputa ebintu era tuli wano 40 days okutaputa ebimu ku bintu Katonda byayogera ebiri mu kiwandiiko.
Amina.
Kitaala Bebulaniya 10 somulabi n'omukaga n'olabi n'omusanvu.
Kubanga singa tuono na mubugenderevu nga tumaze okutegeezebwa amazima wabate wachi aliwo kitambiro kiweebwayo olw'ebibi ekiba kisigadde kwe kubamu okutya nga tulindirira okusalirwa omusango.
Kitogenderera n'omanya nti amazima nga manyi ntegedde naye mama position yange ekifo kyange kyendimu obukulu bwange bwendimu esente zendimu ate obufumbo bwendimu kankutegeza agambe tolinayo kirala saddaka esigaddeyo tekyali kitambiro kirala.
Ekiba kisigadde kwe kubeera mu kutya nga tulindirira okusalirwa omusango era n'obukambwe bw'omuliro ogugenda okwokya abalabe ba Katonda.
Laba bwessa mu balabe ba Katonda ng'otegeeredde ki ddala. Kuna msaje kikimufurayo njagala nkole samale y'ebintu bino byonna byembadde njogerako. Berusazza ayimiririddewo abantu abategeera Katonda abagaana okutegeera Katonda. Berusazza ayimiririddewo abantu abasinze ebirala ebitali Katonda. Waliwo kye nnanokoddeyo kimu kirimba Filipi 3:19 eky'abantu bakisinzizza.
3:19 agamba enkomerero yaabwe kwe kuzikirira Katonda wabwe lwe lubuto.
Eri abantu nga Katonda wabwe lukiba nange
lubuto
lubuto nalya kino nalya kiri kyebagaana nakyo nakizingiramu kyebakkiriza nakigatagata nalya kino nalya ziri olubuto lwamufukira Katonda. Yafumbirwa omusajja oyo ng'amanyi nti kyagendako kifu naye kulya.
Katonda wabwe lubuto
lubuto
era ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe balowooza bya mu nsi.
Lubuto lumu nasoma mawulire nga bainterviewinga bamalaaya malaaya ne bagamba tetugenda eri lwannaku lwa ssanyu tugendayo lwa bukakanyavu bwa nsi eno tulina okuweerera abaana baffe tulina okulya tulina okweyimirizawo n'okulabirira abantu baffe. Wuliriza lubuto kulya okula omusajja kulya kulya tukola kola abantu bakkirize Katonda bagende mu ggulu kulya njakufiirwa omulimu njakufiirwa amaka kambategezemu abalina amaka amaka tegalina kakwate ku byakugenda mu ggulu eggulu lya muntu so si lya abantu.
Amina.
Eggulu lya muntu siryaki
siri abantu
eggulu tetugenda mu peya omwami n'omukyala musisi omwami n'omukyala mwesigwa bakuyita liryo eryajjajiriri bakutuuma liryo ne bakusoma n'ogenda era kyovola babwofa awasi omulala. Lwaki awasi omulala tewagenda bulaaya nti ogenda kudda era nafumbira omulala. Ona agambye muneme kugenda kati bano agambye ku lubuto lubuto lwe lukuganya okusalawo amazima ogategeera nti abantu bano Berusazza ayimiriddewo abantu abatassaamu Katonda kitiibwa abatateeka Katonda mu kifo kyabwe. Berusazza ayimiriddewo abantu abategeka byonna naye ne batategeka bulokozi. Nafuna n'amagezi agagenda ebweru w'eggwanga n'agoba visa n'agoba ki nakyusa bino nakyusa biri naye talina magezi gagenda mu ggulu. Naga magezi gokozesa gakozesa okutegeera eggulu no funa sente no geno sura no gende Dubai no genda wa no gende take no gende China no genda Muzira no genda Mumpeu no genda Muchi na yeye yaka tuna lutuka mkanisa ni weba kanoshi magirira kuwe kani yoka tabi tegerekeka dollars ya tegerekeka onye nyo nche tegerekeka haba ntube sisi haluza sente sija kumuyamba haba sija uliwe tuizu ya kabe Babiloni besi gabu gaga besi gebyo Omusajjo na imidewa abantu abisige bintu bitalimu. Na ategeka, na zara bana, na wasaba kazi, na kolachi, na yobuloko zinatabulowoza ko na. Atokija kufa. Yesuli amu mudda ali mudwaliro. Aganda banango lumbe runtwara. Runtu amuletele kubya papi yange ndabe ko mudatele ku certificate zange zena na graduate ngira bungereza mundetele ko sawe semba yo teri certificate teri chapa mfa banange musabire banange mufa nsabire eye sawa teri ko kubanga kunsika tunda yakuteka ukola gana na ye. Once you reject, you leave this planet without him, you go without him. Uteke kotebe la notu tegabrokozi. Wow. Abantu banji baganyo kwetegeka. Nevesi gamagari. Soma zabuli ene yabili uromu samfu. Yobo gendako. Wagamba watia. Abili uromu samfu. Asali musatu le kumino mkaga.
Abili musamfu agamba.
Hey.
Nti abamalala besi gamagari.
Abamalala.
Abalabesi gamagari. Nabalabesi gambalas.
Abalabesi gambalas.
Na yefe. Tunayogeranga erinya lya Mukama Katonda waffe.
Tugamba tutya o.
Amina.
Abalamu balike besi gebitalimu. Ibyo nabe besi zote bijja kubayamu. Tebirina. Bano bonna bona babonna bakunganye wano baziisi. Tebalina kirage bagenda kukolako. Era bonna bajja kunaba mungalo bavyo nga bafunye n'akagugu nga banabye bulungi ne bagenda bakatumu mazi. Bazisi bonna. Asatu musatu kumi na mukaga
agambye bwati. Tewali kabaka lokoka olwejjo kubera inji. Omuzira tawonyezebwa manyi manji.
Naye gena maso.
Olwe kumi na omusanvu. Embalasi kyekintu ekitalimu ku bulokozi. So tewonyenga muntu olw'amaanyi gaayo amangi.
Exactly. Basaba ne banyabo obugagga bwo tebukulemesa. Ekitiibwa ky'olina tekikulemesa. Obufumbo bwo tebukulemesa. Kubanga bino byonna biggwawo. Tuzeemu Danieri gye twabadde. Nga byonna gold yetolodde. Nga zaabu yetolodde. Kiki ekyabaawo nga aganye okukolagana ne Katonda. Esula ekutano gibazi wabasemba wabadde wagamba wati.
Agambye nti ekiro ekyo.
Erusaza
kabaka omukaludaaya. Natibwa.
Natibwa bambi.
Daliyo omumedi.
Omumedi.
Naweebwa obwakabaka.
Wadde munafu.
Bwe yali nga yakamaze emyaka 62.
Mu kiro ekyo. Basibo ne banyabo. Sagadde kubatisa. Ninja kala kubuza kibuzo genera kyo bake nacho. Ekirekyo ekisembayo oyagala kikusange kitya. Your last day on this earth. Your last day with your life, with your wife. Your last day in your village. Your last day with your children. How do you want to spend it? Ekirekyo subira kikolo oyagala kibere kitya. Omusajja yatuuka n'awanjaga mu Zabuli ekikumi asatu mu mwenda nsomerako katono. Omusajja iya wanjaga. Kikumi asatu mu mwenda olwokuna lugamba lutya?
Luga nti kubanga simuli kigambo mu lulimi
lwa. No, 39. I'm talking 39. Verse 4.
Olwasatu mu omwenda olunya olwokuna lugambye bwe luti Mukama ontegeeza enkomerero yange n'ekigere ekyennaku zange bwe kiri ntegeere bwe ndi omumenyefu
kambasomereko munkyusa wano gyenina gyenyumirwa ennyo yakyusa ekigambo kino yakyusa nkola yekyusa bwetyo naye waliwo gyenina wano egamba bwetyo mukama ntegeeza lwendifa egambye etya
mukama ntegeeza bwendifa
nebbanga lyendi wangaala manyisa ngaobulamu bwange bwe buyita amangu ntegeeza bassebo ne bannyabo ekiro ekisembayo waliwo omusajja gwe nawulira gwe kyasanga mulogi ng'akola ki onookibuuza abeewammwe ekyo kye yasembyayo okukola kiri wero recorded tebangayo omuntu akulimba nja kubasomesayo lesoni eyo ekwatagana n'okufa tebangayo omuntu akulimba tyojja kufiiramu ekyo nozukira ngaoli ku kituuti ngaabwe ennyimiridde wa teriyo saala teriyo kabona ku planet earth asobola okusobira omuntu n'akyusa biwandiiko ebimuwandiikiddwako mu ggulu katonda bamalayika abakuwandiikako si bajjajjaabo si baganda bo si baferenga bannayuganda tebasobola kubuzaabuza tebasobola kubuza biwandiiko ofiiridde mu lodge period singa agambye ntegeeza Berusazi yafira mu butamivu ne bonna be yali nabo bafiira mu butamivu ne bamalaaya bonna ne bafiira awo kati gw'ogenda kufa ng'ofiira mu ssabo mu lubaale mu njaga mu mayembe oliko ebikomo bya lubaale baakusala emabega baakusala maaso olina endege olina ebikomo bikuliko wambala obubugo webaka nabwo omwezi lwe guboneka n'obwambala newebaka mu ddiiro last night egenda kusanga ng'otunula otya last night ekiro ekisembayo Berusazza kyamukosa Berusazza ebintu kitaawe bye yakole e Yerusalemi bwe yatta abantu nataka Zeddekiya kabaka n'amutungulamu n'amaaso natta n'abaana be n'ayokya n'ekibuga bano bwe baayingira abamedi n'abaperusi bazikiriza buli kiramu ekyali mu kisenge naye waabuuza baayingira batya katonda asigala katonda buno bukadogo yabuwa amagezi ne bugenda wansi ne budda wano ku geeti ne bukyanulinga amazzi naye bwagasimira waleeri amazzi ne gagenda nga gakendeera mpola mpola bano abakuuma tebatisa amaanyi ku maaso kukuki
kumugga
kumugga omuggo gwali gubimbye neugenda nga gukkakkana neugenda nga gukkakkana obuziba buteeka kukasana akasana kasenye enaku zino amazzi gakkakkana amazzi gakkakkana kumba mulabe yagakyanolinga deeri baakola dde olukwe ekinatta embwa kisooka kukola
giziba nnyindo
giziba nnyindo naye tewunyiriza bano tebaawunyiriza kumanya nti amazzi gano agakendeera gava ku ki kati abajambula bayita mu mazzi mpola eno nanyonyola ekirooto bano banywa balya amagulu gayise eno gano gayise eno ono anywegera tamanyi nti anywegera olusembayo bamunywegera olusembayo bayibuli eraga tewali yavaawaawo kitalo omuwandiisi omu yawandika yagamba nti togendanga mu kifo tokolanga kintu kyotoyagala kifulumire mu mawulire enkeera tokolanga kintu togendanga mu kifo kyotoyagala amawulire akukwate akufulumize mu mawulire enkeera kati nze njagala nange kugamba ekiro kyaleero tobeeranga mu mbeera togendanga mu kifo tokolanga kikolwa mutoyagala kufiira tokkiriza muntu yenna kuteeka mu mbeera singa ofiiridde mu mutulo omwo mu bisanja mu binaakani ebyo ew'omusajja oyo n'omukazi oyo ogenda kukola otya somero olunyiriri mu lwokka tusabe ebirala tunaayongera akasa tukyali wano ebbanga likyawera nsomera Yeremiya 15 olw'okkumi n'omwenda
Yeremiya agamba bwati Mukama kyavayo gera bwati
ayogera atya
nti boliko mawo
kale ndikuzza
olyoko yimirire mu maso gange erabo oli awule byomuwendo
mungi
okubijja mwebyo bitagasa olibanga kamwa kange.
My message tonight, saba nnyo Katonda azibula amaaso go oyawule ebyomuwendo mungi okuva mu bitagasa. Tamikisinga bigasa n'ebitagasa. Waliwo eyangamba tine bwoba ofiridde ogenze mu nnyonyi nga bakututa okujjanjabira eyo ebweru nga bagenze otudde mu ntebe, bw'ofiirayo toddira mu ntebe. Baŋŋamba bwe bakuteeka mu kibokisi mbwe ne bawandikako goods without value,
ekyamaguzi ekitalina muwendo,
ne bakussa wansi eno. Bw'ogendanga okunona omulambo gwe entebe totunulanga eri mu bafuluma. Omugenzi tali eri gye bafulumira. Value yakoze etya?
Yawedde.
Afulumire ne efulumira emiki?
Emigugu. Ndibota.
Lwaki toya omutunogena omubulira enjiri nagamba kale nkyamala kwebuuza ku mwami wange kale njagira weri kale ate akalimu kange kale nze Yesu nani mutegedde nani mugoberedde kale bajja kunsekerera ani gwe batasekerere gwe kale abantu bajja kundaba folabe bwe tujja okulabira obwereere batuyita ne batugamba nti mujje mulabe omulambo vyiwu ya bwereere kati mpita walokolo ne mpita abantu bajje wano tubalabe nga bukyali misana bagala balaba nga bafudde. Bulima lukwaula to mixing nga Katonda nabya eje guto mixing nga nabya si no kale okukiriza Katonda kya kugambi ne mukubanga kubanga nina ekifo kino kubanga mbu ndi munene kamba nyumize ekino bino byola batukolanga omuntu afudde nga tu baleta ekimulinga bagira bwe bati bajerega mu naye kusamu kitiibwa kusanyusa kwisanyusa kusama kitiibwa tulina makulu naye bakulekera embwa nekulya naye tetubalekera mbwa lwa nsonga kubanga bano bakadde baffe bantu baffe tubasamu kitiibwa. But you are useless. Bible egamba nti nga bwefa enki
embwa
nawe bw'oli bw'olaba nga emmese ngefidde kamasu nawe mbuufu era obanga mmese. Bible betu bwegamba si nze njogedde egandi ng'ensolo bwefa nawe bw'okola ki
ofa
opimiddwa towera. Naye nze kambategeeza abantu mwenna abatawera waliwo ekigenda ku jjinja eri omuntu n'awera.
Amiina.
Kyekyatulese okutegeeza abantu ng'oyagala owere nga Katonda akupimye tonight ng'akupimye enkeera ffe twafuna akakisa. Yesu yava mu ggulu ayimirire ku minzaani kajoba mpere.
Amiina.
Naawe owere ekitwewesaayo okugoberera Katonda ekitukkiriza Yesu kubanga ye azitowa yawangula omusalaba yawangula ebikemo yakemebwa mu byonna n'awangula.
Amina.
Era bw'ayimira ku minzaani nze ekinneewesaayo olusoma nti kajoba Samwiri najja nayimirirawo minzaani neewera.
Amina.
Akawungeezi ka leero bameka baagala Yesu yabayambe ayimirire ku minzaani yaawe. Wandi ko mukono nkulabe muyimire tusabe watekwa tomikisinga yawula w'ebyomuwendo obufumbo mbwagala naye sikigatta na kino omulimu gwange ngwagala sigugatta na kino ekitiibwa kyange nkyagala naye sikigatta na kino ebino ebyokugenda mu ggulu byanjawulo. Mukama bawo mukisa.
Amen.
Tato mulungi omwagalo tukoze bulungi okwogera gye tuli eya Berusazza ffe ne tubiriiko. Berusazza yasalawo bw'atyo ffe tusazeewo ffenna abayimiridde mu kiddaala kino ekiseera kyaffe kyonna ekikomererayo kitusanga tuli ku ludda lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yamba mwami we n'omukyalo yenna ayimiridde bakwatizeko ku lugendo luno, bakwatizeko mu kusalawo kwabwe, baleme kwerabira byo bakoledde Mukama. Bero seza avunanibwa kugayalirira bubaka bwe yali ategedde. Nkwegayirira abantu be Masaka mu kibuga kino baleme kuvunanibwa musango gwa bubaka buno. Era bwaba omuntu yenna awulidde obubaka buno nga kyabuzibiikiriza, muyambe kino kya leero okutula olujigira olwo. Abantu bonna abatulaba eyo mu nsi yonna, tubasabira Katonda waffe, omuntu yeetegeera yekka n'amanya nti naye kino kyampangula, kino kino kyampangula, Yesu Kristo bw'anaamusemberera ajja kuwangula.
Amina.
Bano abazine beewandisa mu ngeri njawulo, bakwatizeeko Mukama, bawa amagezi, bawa okutegeera, bawa obuwanguzi, balwanire entalo ze batasobola kulwana. Bavubuka bakyalina amaanyi, abalala bali mu masomero bayambe nga basoma, abalala bakikola mirimu, abalala baagala kufumbirwa, abalala bafumbirwa. Mukama bonna bayambe nga bwe bali, abalala baana naye abasazeewo ne bagamba kama mbaya balina okugenda ne Mukama waffe Yesu Kristo. Bano mbatadde mu mikono gyo, ne ffenna ng'ekibiina kuba Yesu Kristo Mukama waffe.
Amina.
Mukama ab'omukisa mwenna.
Amina. Amina.